Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza, mbibutse ko Radio Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Mujye kandi no kuri internet www.radioyacu.com naho mukurikire iki kiganiro muri sanga. Muri sanga rero koko. Uyu munsi turaganira ku bibazo byo kwigisha urubyiruko amateka ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mbere yuko tugeraho, tubanze twibukiranye muri make cyane ibyabanjirije aya mahano yo mu 1994. Ku itariki ya mbere y'ukwa cumi 1990, FPR Inkotanyi yateye u Rwanda iturutse muri Uganda. Ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi 1990, Leta y'u Rwanda yatangiye guta muri yombi abantu yise ibyitso bya FPR Inkotanyi. Imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abafashwe bagera ku 10,000. Imishyikirano yo guhagarika imirwano cyangwa se gushaka gahenge yakurikiyeho mu cyahoze ari Zaire cyangwa Tanzania ntacyo yatanze. Mu 1991, amashyaka menshi yongeye kwemerwa mu Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri 1993, FPR yagabye igitero simusiga cyayigejeje hafi ya Kigali, gituma abantu barenga miliyoni bava mu byabo. Abenshi babaye mu nkambi y'impunzi ya Nyacyonga hafi ya Kigali. Mu kwezi kwa munani 1993, Leta y'u Rwanda na FPR bashyize noneho umukono ku masezerano y'amahoro Arusha muri Tanzania. Mu byaya masezerano yateganyaga harimo gusangira ubutegetsi, kuvanga abasirikari b'impande zombi n'ingabo za Loni zo kubungabunga amahoro. Mu kwa cumi 1990, ONU yashyizeho umutwe w'izi ngabo iwita MINUAR, Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda. Ariko gushyiraho leta y'ubumwe byarananiranye kugera ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane 1994. Uwo munsi indege yari itwaye president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na president w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abari babaherekeje yarasiwe i Kigali bavuye i Dar es Salaam muri Tanzania muri ibibazo byose by'akarere. Genocide yakorewe Abatutsi yahise itangira, irangira mu kwezi kwa karindwi 1994, FPR itsinze intambara ifata igihugu. Leta yari isanzweho yarahunze ihungana n'abaturage bagera kuri miliyoni 3, bamwe bajya muri Zaire, abandi bajya mu Burundi, abandi Tanzania, abandi Uganda. Leta y'u Rwanda ivuga yuko genocide yahitanye abaturage barenga miliyoni. Umuryango w'abibumbye wo uvuga ko babarirwa mu 800,000. Mu kwezi kwa 11 1994, ONU yashyizeho urukiko mpuzamahanga TPIR rwo kuburanisha abakoze genocide. Mu 1996, Leta y'u Rwanda iyobowe na FPR yohereza ingabo muri Zaire zijya gusenya inkambi z'impunzi, Abanyarwanda nabo amamiliyoni barongera barahunguka bava muri Zaire n'amaguru, bava muri Tanzania n'amaguru, bava mu Burundi n'amaguru, barongera barataha. Hagati abaturage nabo bari barahungiye mu gihugu imbere, twavuga nk'ikibeho mu 1995, bashubijwe mu byabo ku ngufu bamaze kuraswa. Leta y'u Rwanda icyo gihe ivuga yuko kurasa mu nkambi ya Kibeho byatewe n'uko babanje impunzi zabanje kuyirasaho, kurasa rero ku ngabo zayo zari ziri hafi y'iyo nkambi ya Kibeho. Uyu munsi rero imyaka 25 irashize genocide yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Imihango yo kwibuka uyu munsi i Kigali yagenze ite? umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yabikurikiranye, turi kumwe kuri telefone, atubwire muri make. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas.
Wakurikiye rero imihango mu magambo makeya yagenze ite?
Mu magambo make rero imihango yabanjirijwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ahashyinguye imibiri y'Abatutsi barenga 250,000. Icyo gikorwa cyakozwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we, ndetse n'abakuru b'ibihugu barimo wa Chad uri mu Rwanda, wa Nigeria, wa Congo Brazzaville, wa Djibouti, Vice Perezida wa Nigeria, ndetse n'abandi bayobozi bari baje kwitabira iki gikorwa. Nakubwira ko harimo na Minisitiri w'Intebe wa Tanzania, niwe wagaragaye cyane muri aka gace ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko kandi n'igihugu cya Uganda cyari gihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo. Rero uwo muhango wabaye mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyabaye icyo gushyiraho indabo ku rwibutso ruri ku Gisozi, hanyuma iyindi mihango ikomerezwa muri Kigali Convention Center, ahakurikiye amagambo anyuranye y'abo bayobozi.
Niko se wavuze muri ako karere Tanzania na Uganda, Burundi ntabwo bwari buhari, Kongo ntabwo yari hari.
Uburundi ntabwo bwari buhari, Kongo ntabwo yari hari, ntabwo bigeze bitabiriye umuhango.
Naho Kenya?
Kenya nabo nta muntu ugeze uvuga ko ahagarariye, mbese mu rwego rw'ubuyobozi nta wigeze agaragara nawe.
Hari abaturage bagiye se kwifatanya n'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi baturutse mu mahanga? Hari abaturage bagiye ku Gisozi nabo kwifatanya nabo?
Abaturage bari bahari cyane cyane abo mu miryango y'abarokotse Jenoside, Ibuka, umuryango wita ku barokotse Jenoside, Avega, umuryango w'abapfakazi ba Jenoside, cyane cyane n'abandi bantu biganjemo urubyiruko rwinshi rwavutse nyuma ya Jenoside, nabo bari bari ku Gisozi, ndetse hari n'abake bari bari muri Convention Center. Abandi baturage benshi bagumye mu midugudu yabo, aho bagiye bahabwa ibiganiro binyuranye byabafasha kwibuka.
Asumta Kaboyi, urakoze.
Asumta
Kaboyi yatubwiye yuko abantu b'urubyiruko bavutse nyuma ya Jenoside bari bari ku Gisozi, aho nyine habera imihango yo kwibuka imyaka 25 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Uru rubyiruko nirwo tugiye kuganira nabo. Babona bate amateka ya Jenoside? Bayazi bate Jenoside? Bayibona gute? Turifashisha rero urubyiruko rwibumbiye mu itorero ryitwa SIC City Entertainment, ryihaye inshingano yo kwigisha urundi rubyiruko aya mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umushyitsi ni Intwari Christian, niwe muyobozi wa Six City Entertainment. Simbatindiye, reka mubazanire. Christian, urahu urakomeye?
Naho muraho.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire. Niko se muri rubyiruko bamwe muri kumwe bavutse nyuma ya Jenoside cyangwa se mu gihe cya Jenoside, mwari batoya cyane, igitekerezo cyo kuvuga ngo tujye kwigisha abandi bakiri batoya aya mateka nibyo tuza kugaruka. Ariko nagira ngo nkwibarize gatoya, wabanza ukibwira mu magambo makeya abumva Ijwi rya Amerika uwo Intwari Christian ari we?
Yes, ni Intwari Christian. Ndi umunyarwanda, ntuye mu Rwanda, ndakora nkorera mu bintu bijyanye n'ama event, gutegura no gutunganya ibitaramo bitandukanye, yaba ari amanama cyangwa amakonseri. Urebye n'ibyo ngibyo nakuvugaho. Ndi umujene, ndacyari ingaragu.
Yego.
Yeah,
noneho rero kugira ngo abantu nyine bumve ikigero wari ugezemo cyangwa se nimba wari utaravuka mu 1994, babwira igihe wavukiye.
Nari mfite imyaka 2 irenga.
Nuko none se ibyo kwigisha Jenoside urundi rubyiruko, icyo gitekerezo cyabajemo gute?
Navuga ko ari igitekerezo cyavuye hagati muri twebwe, kuko twabonaga hari icyo
abo mwanganaga.
Abo twari kumwe hari harimo ikibazo cy'uko natwe ubwacu tutumva neza ayo mateka. urugero urumva kuba muri groupe ariko harimo bamwe mudashobora kugirana ibiganiro bijyanye no kwibuka cyangwa bifitanye isano no kwibuka kuko wasangaga nyine ayo mateka batayazi. Noneho tuza gutekereza kuko twari tumaze kugira audience nini y'abantu bitabiraga ibikorwa byacu byo kubyina, gutekereza mu 2012 kuba twatangira igikorwa dushobora kwifashisha mu kwiga amateka tukagifashisha n'urwo rubyiruko rwakurikiranaga ibikorwa byacu byo kubyina. Igikorwa cya mbere twaragikoze kigenda neza mu 2012 audience y'abantu nka 400. Nyuma yaho tuza guhindura, navuga ko kuva muri 2012 kugera muri 2018 tugeze ku bantu 2000 birenga byitabiriye igikorwa cyacu cyo kwibuka.
Aha, ariko se nkawe wari ufite imyaka 2 mu 1994 hanyuma jenoside iraba irarangira, noneho u Rwanda rutangira kujya rwibuka rutangira mu 1995. Icyo gihe hari n'imvugo yo kunama, icyunamo. Wowe icyunamo wacyumvaga gute?
Okay, birababaje kandi birasekeje kuko ndibuka ko nkiri umwana ntabwo nibuka imyaka neza, ariko ubundi igihe cyo cy'icyunamo cyageraga numvaga ko ari periode abantu bashobora kuba bagenda bunamye. Ntabwo bishimishije, ariko Dimitri Cote birasekeje ukuntu nyine nibwo bumenyi njye nari mfite nkanjye, imitekerereze yanjye icyo gihe nibwo bumenyi nari mfite.
Kugenda abantu bunamye gusa niko wabyumvaga?
Abantu bageramo bakunamira inzirakarengane za jenoside, noneho bigenda bizamura n'inyota yo kugira ngo noneho menye uko byagenze, amateka ari inyuma y'ibyo y'uko kunamira abantu.
Hanyuma se izina ryanyu naryo rirashekeje, Sick City. Sick mu cyongereza ni ubusazi, kuki ari byo mwahisemo?
So Sick City yashinzwe ubundi buriya abantu ba mbere bayishinze muri 2005.
Yego,
mukuru yatumye witwa Ganza aho ngaho muri Amerika. Ganza gushinga City, okay, igitekerezo kiri inyuma ya City kwari ugukora ibintu biri sick dinfaso iri positive, like gukora ibintu biri fantastic birengeje. Rimwe na rimwe mu cyongereza nsobanuriye abantu tuvuge nko mu kubyina, umuntu ashobora kuba excited cyane mwabyinnye akavuga that performance was sick.
Ngo uyu muntu yasaze kubera ukuntu yisanzuye.
Noneho niho urebye nyine gukora noza idasanzwe isimbura entertainment yari hari icyo gihe, nanone yagaragaraga nk'aho itameze neza cyane.
Nuko Intwari Christian ni umuyobozi rero wa Six City. Intwari we, ubusanzwe nyine iki kiganiro ni icya rubanda, ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire Emmanuel, hanyuma Daniel nawe abategereje ku murongo gatoya, tubanze kuri Emmanuel. Emmanuel we, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uratangaza iki se, hari akabazo cyangwa igitekerezo ufitiye Intwari?
Igitekerezo nyine numva byakwira mu gihugu hose bakiga bakamenya amateka ibyabaye ntibyongere kuba, ndumva igitekerezo nakunda.
Ye, urakoze cyane. Hanyuma rero duhe n'ijambo na Daniel. Daniel we, Daniel
ramikarami, ndabumva.
Bite se byawe nawe igitekerezo cyangwa akabazo?
Ewana, dushimiye iyo groupe kabisa na Nyamasheke Ruharambuga. Turayishimiye iyo groupe ahubwo nikomerezaho. Ntibacike intege, bakomeze bigishe urubyiruko nk'uko numvise bafite mu ntumbero. Bikwirakwire ku buryo ayo mateka tuyamenya, abatayazi bakayamenya, kandi tukarushaho kumenya amateka y'igihugu cyacu, kandi tukiyubakira u Rwanda ruzira jenoside.
Nuko Na Samuel abategereje ku murongo hanyuma ahubwo dusubize jambo umushyitsi Intwari Christian. Niko Christian, mukoresha ubuhe buryo bwo kwigisha urubyiruko? Aba bahungu babiri bo baguteye intege babakubisa ingabo mu bitugu, nimukomerezaho, ariko se noneho mukoresha ubuhe buryo bwo kwigisha urubyiruko amateka ya genocide?
Iki gikorwa uko tugikoze, tugenda uburyo ni bumwe, ariko tugenda duhindura uburyo bukoreshwa, twifashisha imivugo, amakinamico, indirimbo, ndetse tukabasha gutumira abayobozi, abayobozi batandukanye, yaba bari mu nzego z'ubuyobozi busanzwe bwa leta cyangwa bari mu nzego za gisirikare, cyane cyane ari mu nzego za gisirikare, kuko abenshi muri bo ni abantu banyuze muri ayo mateka, bayabayemo, bayumva kurusha abandi bose. Twifuza rero yuko bahura n'urwo rubyiruko bakaganira narwo, bakarubwira ibyo banyuzemo, ndetse bakarubwira ibyo barwifuzaho nk'abantu bafite iki gihugu ejo hazaza.
Iyo mivugo, iyo za teatre byose ni urubyiruko, mwebwe muri urubyiruko gusa mubyikorera? None se ubwo ninde ubandikira iyo mivugo, ninde uyibahimbira, mbese izo ndirimbo byose ni mwebwe mubyihimbira?
Nko kuri kote y'imivugo dufite abantu bavuga imivugo, bavuga bari talented muri iyo domaine, bazi nyine ibyo guhimba imivugo, noneho banabasha kwiinforma bakamenya byinshi ku mateka yaranze igihugu cyacu, ku buryo ari bo dukorana nabo, ndetse no mu mateatre nicyo kimwe. Urebye ahanini nyine tugenda dukorana n'abajene batandukanye, ariko bari talented muri izo domaine zigiye zitandukanye.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, urubyiruko rwiga gute amateka ya genocide. Turaganira na Intwari Christian, ni umuyobozi w'itorero Six City, rifasha rero urubyiruko kumenya amateka ya genocide, abana bavutse nyuma ya genocide cyangwa se bari bato cyane mu gihe cya genocide. Kuri telefone dufite Samuel.
Karami,
wiriwe neza?
Wiriwe.
Akabazo cyangwa igitekerezo se?
Ni igitekerezo, ariko nanabashimira. Icyo navuga ni ukwigira ku mateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo, ariko kikagaruka ku ruhando rw'amahanga, bigizwemo n'uruhare n'abana b'Abanyarwanda. Ni jenoside yakozwe n'Abanyarwanda, ariko batari bazi ijambo igihugu icyo bisobanuye, cyangwa se Abanyarwanda nkatwe. Rero urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside, nk'ubu njye navutse 96 hashize imyaka 2 ibaye, tukabasha kumenya uburyo amateka y'igihugu mabi yarashariye, uburyo yari ameze, tukamenya ubwenge bwo kurinda igihugu, by'umwihariko rero tukamenya ko igihugu kidutezeho ari twe Rwanda rw'ejo. Tugomba kumenya amateka tukayubakiraho ibyiza, tugomba kumenya ko ntawe ugomba kuza kutwigisha, ni twebwe Abanyarwanda tugomba kumenya akamaro k'igihugu n'akamaro ko kwigira.
Niko se Samuel?
Karame,
uvuze ko wavutse muri 96, hanyuma nimba wakurikiye Intwari yavuze ati ngiye nkiri muto numvaga icyunamo nkagira ngo nigiye abantu bagenda bunamye, wowe wabyumvaga gute?
Ahubwo arabyumvise, yego koko ndabyumvise nk'uko yavuze, birasekeje biranababaje. Nanjye koko narabyumvaga, nkumva ngiye ari ukwirirwa umuntu yunamye kuva ku gitondo kugera nimugoroba. Ariko naje gusobanukirwa icyunamo icyo ari cyo no kwibuka icyo bivuze. Ubu ngubu ndaho nzi amateka mabi, nubwo ntayazi neza nk'umuntu wayabonye, ariko aho ngenda nganirizwa n'abakuru bambwira uko byagenze nkamenya n'uko nanjye mbifata.
Samuel urakoze.
Yego, namwe murakoze.
mbere yuko intwara agira icyo avuga ku ruhare rw'amahanga nabyo nimba babyigisha urundi rubyiruko. Reka tubanze duhe ijambo Frederic. Frederic we
karame ndabumva
wiriwe neza
iriho neza
akabazo cyangwa igitekerezo
bo mbere na mbere nitwa ishakiye mere Frederic nkuko muyivuze ndi Nyabihu mu Kadahenda
yego
mu ntara y'Uburengerazuba ni mu Rwanda nyine bo mbere na mbere ndashimira ijwi rya Amerika riba ryateguye umwanya nk'uyu nguyu wo kugira ngo urubyiruko rugire icyo rumenya ku bijyaniranye n'amateka ya Jenoside dore ko ari ikintu cyabaye mu Rwanda cy'urukoza soni kandi gikomeye. Ni ukuri kuzirikana abacu bazize uko bavutse ni ikintu cyiza cyane leta yashyizeho kandi tugomba gushyigikira. Mu by'ukuri nk'urubyiruko kugira ngo rwigishwe neza mbega rusobanukirwe neza aya mateka mbona hari ibintu leta yari ikwiye kujya yibandaho cyane
yego
mu gukoresha imfashanyigisho nyinshi cyane mu mashuri kugira ngo abana bajye bavuka nyuma ya Jenoside bose bagende babibona babone uko byakozwe ababikoze ibikoresho byakoreshejwe hari ryari numva ibyo bishobora gufasha abana b'iki gihe bagasobanukirwa. Umugani wo wavuze ngo icyunamo kuba hari abana uganiriza waje kuvukaho icyunamo muracyumva gute ngo mucyunamo ngo se wamubaze ukumva umwana avuze ngo mucyunamo se ngo si ukunama ngo ndi kuva mu ijambo kunama ukumva yuko ntago ashoboye guhuza igikorwa n'ijambo bityo rero twifuzaga yuko ari nk'ibishoboka kuko leta ikomeje kubikangurira abantu no kugira ngo turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside hagiye hafatwa abana bagashyirwa mu mamodoka bakerekezwa ku nzibutso bakabireba bakabibona
yego
ubundi cyane cyane urubyiruko kuko ari nayo maboko y'u Rwanda hejo
yee Frederic urakoze
murakoze cyane
yego byose ni Imana ari ku murongo ariko nawe ndareka musaba abayihanganye kugira ngo umutumirwa intwari Christian abanze agire icyo avuga kuri ibi bya Samuel na Frederic. Niko intwari we muri uku kwigisha urubyiruko amateka ya Jenoside hari uruhare rw'amahanga mushyiramo
icyo tumaze igihe twibandaho nk'igihe cy'imyaka ibiri yashize no kureba cyane cyane uburyo gupfobya Jenoside bikorwa cyane cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga kandi bigakorwa n'abana benshi b'abanyamahanga noneho dusanga urubyiruko ni uburyo dushobora nanone kwigisha urubyiruko hakwifashishwa mu kurwanya iryo pfobya rya Jenoside kubera yuko sofa hano bigeze nubwo wenda tutaraba benshi bamaze gusura inzibutso bamaze kwiga bihagije kuri ayo mateka ariko dufite byibuze notion y'ubungubu yerekana ukuri ku byabaye uburyo agiye hanze akavuga mu minsi yashize nibwo twari turi kuri Twitter turi kureba umuntu uvuga ngo hapfuye abahapfa n'abahapfa ubwoko bubiri kandi bose baranganaga ndetse bamwe bari benshi bambwiye ko bivuga ibyo ngibyo waduha nafata inzibutso zigeze kuri 220 mu gihugu hose zishyinguyemo imibiri y'abatutsi bazize Jenoside rero iyo utaragera no kuri izo nzibutso ariko ugashobora kujya kuri site ukavuga ngo habaye Jenoside ebyiri byagenze bityo na gutya ntabwo ayo mateka numva ko ari umuntu yarusha abanyarwanda kuba yayavuga cyangwa akanayavuga neza ubu ngubu mu kintu twibandaho rero ni uburyo cyabo bajene bamaze kugira amahirwe yo kumenya ayo mateka aribo noneho bagakwiye gukora icyo nakwita kudefanda igihugu cyabo
kurengera igihugu guharanira ubusugire bwacyo
inyuma y'amateka mabi yaranze igihugu cyacu imyaka 25 ishize naho uruhare rw'amahanga rwo n'ubungubu biracyaza kwa kane no kwa gatano habaye inama international ivuga n'ubundi kuri ibyo ngivyo hagiye hagarukamo inshuro nyinshi ku ruhare rw'amahanga isungubu urugero nk'igihugu cy'Ubufaransa kigeze hehe mu bantu cyagomba gukurikirana urukiko mpuzamahanga rwashyizweho rugeze hehe ugasanga hagiye habamo nyine icyo nakwita iyo miryango mpuzamahanga itaragiye yita kuri kesi cyane cyane bimereje bamwe mu Banyarwanda bafite abantu babo baguye muri Jenoside kandi abantu bagomba gukurikiranwa bari muri izo nkiko ziri hanze y'igihugu. Noneho nyine ukabona hari byinshi amahanga afite mu ruhare sofa bitarasobanuka. Ku buryo nabyo nk'urubyiruko ari byiza kumenya aho duhagaze uburyo ki twabanamo n'ayo mahanga.
None se mu byo mukora kuko Frederic yakomoje mu byo kwigisha no mu mashuri mujya mu mashuri
oya sofa ntabwo turabitangira hari ibiganiro twari turimo na CNRG uko nk'ibitabo kenshi bisohoka birimo birasohoka ubu ngubu nk'uno mwaka ibyo maze kubona ni bine yatangira noneho gukoreshwa ayo mahitwa ari abantu bagiye batandukanye avuga ku buzima butandukanye ijana ku ijana buri wese yagiye aba mukwe uko yarokotse uko yiyubatse aho ageze ubu ngubu twatangira kubikoresha mu gutegura amasafuri tereri n'ibindi ntago biratungana neza ariko nizera ko mu gihe kitari kinini cyane kiri imbere bizatangira gukorwa ariko mu mashuri hose tukaba twabasha kuhajya niyo tutagera hose tugakoresha uturere tukajya twibanda ku bice bimwe na bimwe mu turere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa Intwari Christian ayobora itorero Six City Entertainment ryiyemeje gufasha urundi rubyiruko, nabo nyine n'urubyiruko ubwabo, urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside cyangwa se bari batoya mu gihe cya Jenoside, amateka rero kuyamenya, amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, uko birigisha rero nibyo, uko bafasha urundi rubyiruko nibyo turimo kuganiraho. Kuri telefone rero nk'uko nabibabwiye mu kanya, turi kumwe na Byose n'Imana, hanyuma Okero nabo bategereje gato na Enoc. Byose n'Imana,
karame
wiriwe neza?
Mwiriwe.
Byose n'Imana ni ryo zina ryawe subwo?
Ni ryo zina ryawe mwirangabona.
Gabanya radio kubera ko amajwi ari kungarukira.
Yego nabikoze.
Uri hehe Byose n'Imana?
Ndi mu majyaruguru mu karere ka Gakenke, ahantu hitwa ku Rutabo.
Yego.
Mu murenge wa Coko.
Ijambo ni ryawe rero.
Hanyuma mbere na mbere natangira nihanganisha Abanyarwanda bose muri rusange kuko igihugu cyahuye n'akaga gakomeye iyi Jenoside yakoze kuri buri muntu wese. Icyo rero natangira nshima, nashima uru rubyiruko rwishyize hamwe mbera kuraje Intwari Christian. Natangiye nkitangira kubona poste mwashyizeho, natangiye nibaza ikibazo kimwe gusa ariko mukanya aratangiye kukivuga, ariko n'undi ndakimubaza. Mu by'ukuri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yabaye mu gihugu hose, kandi biragaragara ko abayiteguye nabo barasansibirije abantu mu gihugu hose ku buryo bose umugambi wari umwe. Nkatangiraho nshimura urubyiruko mvugani nabo, igikorwa batangiye ni cyiza cyo kuba bakwigisha urubyiruko muri rusange ko bitazongera kuba. Nkatangira nibaza nti se ni iyihe gahunda bafite yo kugeza amashami mu gihugu hose uhere hasi ku mudugudu, kuko nta wifuza ko ibintu byazongera kuba. Noneho bakigisha kuva hasi ku mudugudu kuzamuka kugeza mu gihugu hose ku buryo intero izaba ari imwe, kuko Jenoside itakongera kuba mu gihugu. Ni iyihe gahunda bafite muri rusange nk'urubyiruko nk'uko babitangiye, kandi turabashimira.
Byose n'Imana, nawe urakoze.
Yego murakoze cyane.
Mbere yuko rero intwari asubiza byose n'Imana, duhe n'ijambo na Okello nawe avuge ibitekerezo bye, hanyuma umushyitsi aze kubasubiriza rimwe. Okello, urakomeye?
Mukomere cyane, tumukamirimo.
Nuko igitekerezo cyangwa rero ikibazo?
Mbanite igitekerezo. Ariko kandi reka twifatanye natwe n'abanyarwanda mu kwibuka, turi hamwe. Ariko nibaza cyangwa mvuze kuri government y'u Rwanda. Halo,
yego, ikomeza.
Mbona ko Rwanda turacyafite imbaraga cyane nk'abanyarwanda ndetse n'abategetsi bacu b'u Rwanda, kumvisha amahanga cyangwa se kugaragaza uburyo ukuri uko kumeze. Kubera impamvu mbivuze, hari radio zimwe zikorera muri ibihugu by'amahanga, ari radio imwe ya Sudan iherutse gushyira ikiganiro mbere y'uko u Rwanda bajya kwibuka genocide. Iyo radio yavugaga uburyo ngo mu Rwanda genocide yabaye, umubare bavuga ntago uhwanye n'uwo mu Rwanda bavuga. Vuga ibihumbi 800 by'abantu bapfuye, abatutsi bapfuye.
Iyo ariko yariko ni imibare n'ubundi itangwa n'umuryango w'abibumbye. Gusa ibyo nyine ko nabikomojeho nyine no mu iriburiro, ariko nyine ntabwo abanyarwanda na oro ntibabyemeranwaho.
Ntabwo babyemeranywaho, ariko nanone ntabwo muri kegeni muri ibyo by'amahanga ntabwo genocide abenshi ntabwo irabajya mu mutwe cyangwa ngo babyemere. Mfunga ubwicanyi niko babivuga mu biganiro byabo. Hano nkavuga Leta y'u Rwanda iracyafite imbaraga nyinshi cyane yo kuba yakora sensibilisation mu bihugu by'amahanga. Nanone hari n'ikiganiro kindi kigeze gucaho kuri radiyo imwe ikorera hano mu Uganda, bibaza ati ariko intandaro ngo ya genocide yavuye ku ndege yarashwe. Bakavuga bati ariko noneho ko warashe indege ninde kugira ngo ave intandaro y'abantu gupfa kw'abantu. Na n'ubu abanyarwanda turakibaza, dukeneye kumenya, dushaka kubona justice kuba kuwahanuye indege no kuba ingaruka zagezeho ku miryango yabo.
Icyo ushatse kuvuga ni ukuvuga ubutabera bugomba gushakisha abantu barashe iyo ndege noneho nabo bagahanwa?
Baganwa, kubera ko akenshi amahanga cyane cyane abatuye mu mahanga usanga bavuga ngo intandaro ya byose ni indege. Niyo yabaye intandaro yo kwicwa kw'abantu. Dushaka tumenye ukuri, ese uwamanuye indege agaragare? Nk'ubu ndavuga urugero, tumasika n'irindi. Urareba nk'ubufaransa bwari bwatumiwe mu kuza kwibuka, ariko noneho mbere twari tuzi twumvaga ko ngo ubufaransa aribwo buzagaragaza dosiye y'uwamanuye indege. Nyuma yaho tuza kumva twumva uriya minisitiri Louise Mushikiwabo amaze guterwa kuyobora Francophonie, twumva ubufaransa ngo buvanyeho dosiye y'uwamanuye indege. Twe byatangaje abantu cyane, atikibaza kandi si ubufaransa buri ku ruhe ruhande.
Yewe, Okello, urakoze cyane.
Urakoze, ni cyumweru cyiza.
Yego, nawe.
Yego.
Intwari, byose n'Imana yavuze, yabashije gahunda mufite kugira ngo mugeze itorero ryanyu, mushinga amashami henshi mu gihugu uhereye ku mudugudu. Uwo mugambi murawufite?
Igitekerezo cyiza. Ariko mbaye bayonet nawe ntago kwa karikoza, ariko ntago turagira ubwo bushobozi. Haracyari urugendo rwo kugira ngo duhere kuri abo bake dufite uno munsi, ejo cyangwa ejo bundi abari nabo wenda bavamo abadufasha kubigeza aho hose bashaka kubigera. Ni igitekerezo cyiza, wumva kubafasha kuzamura uko twifuze uko urubyiruko rwiga. Ariko nanone n'ubungubu deja gutegura igikorwa harimo inzitizi duhura nazo kandi zitoroshye igikorwa cy'umunsi umwe urumva kugira ngo tubashe kugera ahantu dushobora gukora mu gihugu hose ntabwo byoroshye.
Hanyuma mu mateka rero ya jenoside Okero yavuze ko benshi bavuga ko intandaro ari iriya ndege hanuwe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane 1994 mu mugoroba hariya i Kigali. Mu mateka mwigisha namwe niko mubyemera?
Ntago sofa bara bakimubashyize tumaze kugira bamaze kuganira kuri icyo kintu ntago turabikomozaho cyane cyangwa ngo agire ubivuga, ariko nge navuga nko ku giti cyanjye ko mbyumva. Ntago uyu munsi niyo twakora akantu kameze nk'umukino ko gutegura igihe, ntago uyu munsi ushobora kuvuga ngo indege ahantu bayirashe saa 12 cyangwa saa moya z'umugoroba saa mbiri abantu ibihumbi bingahe bafite imihoro n'ubuhiri n'amariste y'abantu bagomba kwicwa n'iki kubera iyo ndege yaguye saa 12 cyangwa saa moya. Hariho buri gihe ikintu gishobora kuba impamvu y'ibintu, umuntu wenda yagukubise urushyi birangira umukubise unamukomerekeje n'ibiki. Hariho noneho n'ikintu gishobora kwitwa impamvu, bakavuga umuntu wari umaze iminsi warabuze ahantu mwazahurira none yagize ibyago ari yoshya gukubita urushyi, bishobora gutuma noneho uvuga ngo nari narakubuze none uyu munsi buri rushyi n'ibice bizaba nyine intandaro y'uko ngukubita nkafungisha. Ubwanjye ku giti cyanjye njyewe uko ntekereza kandi uko ubundi amateka n'inyandiko ni safi yerekana ibintu byabaye, ntabwo ibintu byatangiye muri 1994 ndege, nta nubwo byatangiye muri 1994 inkotanyi zitera, ibintu byatangiye kera. Kare nahoze mvugana na papa dusubiramo iby'uko mama w'umubyara yapfuye muri 1962, yapfuye avuye i Burundi aho bari barahungiye, apfa yishwe n'uburwayi yari akuye aho ngaho i Burundi. Urumva deja nimba abantu barahunze muri 1959 ndumva bakaza iyo myanya nyuma y'iyo myaka itatu cyangwa ine ngo bo bagezeza kugaruka, ariko we yashaka kugaruka, ntabwo yashaka kugaruka gusa mu Rwanda, yumvaga ngo adashaka kugwa mu mahanga, asaba yuko bagaruka ibutare. Ntago rero ibyo ngibyo nabyo biri mu ngaruka z'igihe itegurwa rya jenoside ryahe, ntabwo ari ibintu byatangiye muri 1990 cyangwa 1994, byatangiye kera cyane. Urumva rero kuvuga ngo ngo badusobanurire ngo dukeneye ubutabera rwa hano indege ya Habyarimana, ese iriya ndege itaza kugwa iyo jenoside imihoro bari baraguze ibihumbi bingahe yari iyiki? Abantu bateganyaga gukora umuganda ngo nicyo bari barayizanye? Oya, nibyo bari barapanze gukora, bo bari bategereje impamvu imwe ishobora kwemerera gutangira ibyo bari barateguye. Niyo opinio yanjye kuri icyo kintu,
nicyo gitekerezo cyawe.
Ikindi kuvuga ngo ejo bundi ngo bari barashyizeho Ubufaransa kesi, ubu ngubu sofa hariho timu irimo Abanyarwanda ndumva n'Abafaransa ishinzwe iriya kesi yo gushaka ubutabera kuri kiriya kintu, n'abandi bose bafite uruhare muri jenoside yaba ari abayikoze cyangwa bafashije abantu kuyikora bigaruka no ku Bufaransa. Ntabwo iyo kesi yakuweho ngo ni uko Louise mushiki wabo yagiye muri Faransa, iyo kesi irahari ahubwo ifite uburyo yaganiriweho n'u Rwanda n'Ubufaransa bagomba kubikurikiranamo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umushyitsi Christian Intwari ayobora itorero Six City. Kuri telefone turi kumwe na Enoch na Emile. Tubanzirize kuri Enoch. Enoch we?
Yego ndavuga.
Wiriwe neza?
Yego mwiriwe.
Uri hese Enoch we?
Ndi murenge wa Bikogwe akarere ni Nyabihu.
Ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.
Yego ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.
Ni uko igitekerezo cyangwa se ikibazo Enoch we?
Na
ntabwo nabura icyo mvuga by'umwihariko ariko ni ukwihanganisha abazize Jenoside yakorewe Abatutsi kuri inshuro ya 25 nanone igitekerezo cyangwa se nko gushimira nashimira cyane urwo rubyiruko rwishyize hamwe mu kwigisha no gufasha abandi cyangwa se urundi rubyiruko nkatwe ku birebana n'ibyabaye nk'amateka twe twavutse nyuma yacu nanone nanshimira na nka radiyo ijwi rya Amerika uburyo ki natwe muduhereza ibisobanuro tukamenya byinshi biruseho ku byabaye ku mateka yacu y'u Rwanda. Murakoze.
Yee, urakoze cyane Noke we, natwe turagushimiye rwose. Duhamagare noneho Emile. Emile we?
Amara mahoro.
Ni amahoro, wiriwe neza?
Twiriwe, amakuru yandi.
Amakuru ni meza, uri hese Emile we?
Ndi hano muri Brisbane.
Eh, aho ngaho ni muri Australia.
Yego.
Aha. None se aho ngaho Brisbane muri Australia mwumva ijwi rya Amerika?
Turabyumva cyane cyane tukaza online ndiko ndakumva online
ni ukuvuga kuri internet.
Yego.
Emi ngaho rero igitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro nako we ikibazo
ubwa mbere ni ikibazo ikibazo cya mbere mfise kuri uyu mutumire hano ndafise abagenzi bari mu migwi ibiri b'abanyarwanda ni ukuvuga umugwi umwe ni uw'aba diaspora ugizwe n'abatutsi gusa kandi baramaze kuntumira nk'inshuro nka zibiri mu mamitingi yabo.
None se uri umututsi?
Ndiko ndavuga abanyarwanda jewe bantumira nk'umushyitsi. Jewe sindi umunyarwanda ndi umurundi hanyuma
hakacahaba
iyindi kominote y'abanyarwanda nyene igizwe n'abahutu n'abatutsi nabo ubwabo bahora bantumira n'ejo bari bantumiye mu giteramo bari bafise kijyanye ngo ni ukuganira ku bijyanye niho nyabwoko cyabereye mu ngoro y'abashingamateka ngaha muri Brisbane uretse ko nta rusakanya ngo ejo ngo nitabe kandi nari ndabikeneye cyane. None rero akabazo ka mbere muri iyo migwi ibiri ko ibyo si ibyo nabwiwe n'ibyo nabonye n'amaso kuko n'abaperezida b'iyo migwi n'abagenzi banje muri iyo migwi ibiri uwo mugwi wa diaspora ugizwe n'abatutsi gusa b'abanyarwanda n'uyo mugwi wa kominote y'abanyarwanda ugizwe n'abatutsi n'abahutu kandi uwo mugugira kabiri rero ariwo wari uteramye ejo wowo wemera yuko ngo mu bwicanyi bwabaye mu 1994 hapfuye abatutsi n'abahutu kandi bemeranya kandi yuko bobo bemera yuko kuri ubwo nimba ariho nyabwoko ngo ryoba ariho nyabwoko ry'abatutsi n'abahutu bakavuga bati kuko hapfuye ubwoko bwose. None abo twovuga yutwota tuvuga ko bafise ubumwe n'ubwiyunge muri abo boba ari abahe? Ako n'akabazo ka mbere. Hanyuma tukiri kuri ako kabazo nyene ni by'ukuri kubana ubumwe n'ubwiyunge n'ubusabane ni ibintu byiza cyane. Mugabo nkacangira amakenga ku kahise mfatiye ku kahise k'igihugu cyacu kuko jewe nkura nakuze turirimba ubumwe ubwiyunge na demokarasi. Mugabo by'ukuri ubwo bumwe ntabwaboneka ntabwariho
ubwo hari ku ihe ntwaro. Emile we wakuze muririmba ibyo ngibyo ku ihe ntwaro?
Jewe nakuze ku ntwaro y'abagaza mugabo micombero yavuyeho ariho ndi n'ubwo imogomero 72 rwabaye ndiho. Uretse ko nari muto cyane no kuvuga rero urumva dukura twumva ko hari ubumwe demokarasi ibintu nk'ibyo mugabo bikaba ari byo kuririmba gusa ugiye kuraba muri leta hagize cyokoma ngo hagire isanganya riba muri leta ugasanga abahutu nta kiriyoboja ko wahagize icyo ba mu basirikare bakuru bakuru abasirikare bakakomereka wasanga abahutu atakiriyoboja ko urumva rero ukaca wumva ko atabumwe bwari kuba buhari ari nacyo cyahakije nibaza ko yari ko cyahakije kuba ubwicanyi bukomeye cyane mu mirongo icyenda na gatatu bivanye n'uko abantu bamwe bamwe babika mu mutima kuko ntawaba yemerewe kuvuga ubwoko icyo gihe none ko mu Rwanda naho ndiko nditegereza nkaraba yonda by'amafoto y'abagize leta nkaraba amafoto y'abagize igisirikare nkaraba amafoto y'abagize n'amashinga mateka by'ukuri ndabona umenga ubwo bumwe n'ubwiyunge n'ubusabane mbona umenga nta burimwo
niko se Emile
ntabwo bamufise yuko abanyagihugu bazohava babika ku mutima mu nyuma hakavamo ikintu atari cyiza
ndumva ibibazo byawe wahindiraho ngaho kugira ngo umushyitsi agusubize tushakire n'akanya n'abandi urakoze cyane Emile
murakoze namwe bye
niko se intwari uyu muhungu akomoje ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge akomoje ngo ku kibazo cy'abahutu bapfuye ibyo mwebwe mu kwigisha amateka ya genocide mu byitwaramo umute
ikibazo gikomeye ariko ibyo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge uyu munsi aho igihugu cy'u Rwanda kigeze ntabwo ari ahantu umuntu ajya kujya mu ishuri bakamubaza ngo we uri umunyagitarama cyangwa uri umunyagisenyi cyangwa ngo bamubwire ngo indangamuntu y'iwanyu irihe ngo turebe ubwoko umunsi abanyarwanda bafite uburenganzira bungana bwo kwiga iyo leta avuga ntekereza ko nta n'umwe barajya guha akazi ngo bavuge ngo wowe ko tubona utari ubu bwoko cyangwa wowe ko tubona uruhu nguhu kandi ikindi kuvuga ngo hapfuye abahutu bapfa n'abatutsi nabyo ngo bazikibaze uri umusirikare uteye ahantu uje gukiza abantu abantu uje gutera bafite imbunda bigenda bite iyo barashe ubarusha imbaraga iyo bateneye icyaha bakarasa urarasa ntabwo dushobora kukwicara no munsi ngo tuvuge ngoya ngo inkotanyi zitera nta muhutu wigeze upfa mu bari bari kwica abantu oya barapfuye kandi ntabwo twavuga ngo inkotanyi zizo zaje zivuze ngo si mu Rwanda tugiye kwica abahutu oya hari jenoside yari iri kuba ntabwo ari ibintu tunyura ku ruhande cyangwa ngo tuvugishe abantu barishwe ibyo nabyumvisha uvuga ngo umuryango mpuzamahanga uvuga ko ari 180,000 ariko uyu munsi imibare ntabwo iyo miryango mpuzamahanga ibara kuturusha twebwe ba nyiri mateka bari ku butaka bw'u Rwanda ntabwo imiryango mpuzamahanga iturusha kumenya aho twabuze mu miryango ba nyiri mateka tuzi abo tubura n'uno munsi wicaje abantu ukababwira ati mwebwe mwari bangahe mu rugo famiye yo kwa papa ndumva bari icyenda hari ubu hashobora kuba basigaye ari bane cyangwa batatu famiye yo kwa mama nabo abo nita ndumva ari icyenda nabo basigaye ari batanu urumva ubwo harimo n'ababyeyi mu bagiye ukuyemo abana urumva dushobora kutwe buri wese buri munyarwanda wese gutanga imibare yafite yabo yabuze muri famiye ubwereke kuvuga ngo twe nk'abanyarwanda turabizi neza yuko miliyoni irenga y'abatutsi yishwe muri jenoside ya 1994 ntabwo uno munsi rero umuntu aturuka hariya ngo yanyuze ku rwibutso rwa Bisesero ngo yanyuze ku rwibutso rwa Gisozi ngo nongo abanyarwanda bapfuye ni 800,000 nibyo umuryango mpuzamahanga bemeje nk'abandi umuryango mpuzamahanga uno munsi usibye kuba yakurikirana uko twe turimo turahamberinga ikibazo cyacu twanyuzemo cya jenoside nk'abanyarwanda ntabwo iza kugisida ngo itange imibare ese ko itigeze itanga imibare ngo abantu bari gutegura genocide barangana gutya nimba ruhagarika nahagarika ibyo nibyo kandi uyu munsi naje undi munama nakubwiraga twari turimo hari ikintu kivuga ngo ikibazo cy'uko ayo mateka atigeze abaho uyu munsi rondi muri iyo nama hari kwerekana ibyakozwe kugira ngo byerekane yuko impamvu ki Boutros yaratigeze ashyiraho umuryango ukurikirana ibyabaye mu Rwanda nuko muri kampeni ye yiyamamariza kuba sekretari wa UN mu bantu bafandinze kampeni ye hari harimo na perezida w'Ubufaransa ntabwo yari kunyura iruhande ngo aze gushyiraho ikipe izakurikirana abantu bagaruka nyuma bakaza no gukurikirana Ubufaransa buri mu bantu bamufashije gukora buri muntu bamufashije gukora kampeni urumva ntago yari gushyiraho itsinda rikurikirana abantu bizageraho bikagaruka no ku Bufaransa kandi niterari yamufashije muri kampeni yo kugira ngo abe rero ntabwo imiryango mpuzamahanga uyu munsi dushobora kuyigenderaho ngo yarazize ngo hapfuye abantu magana ntabwo ibiturusha ntabwo aribo banyarwanda abazungu bazaha ejo ndi bari kuvuga kesi imwe y'umuntu wari uri kuburanishwa mu Bufaransa bakavuga ngo gacaca mu myaka icumi gacaca yamaze alo
yego ndakurikira
mu myaka icumi gacaca yamaze yaburanishije imanza zirenga miliyoni imwe na magana cyenda hasi mu myaka teperi yamazeho yaburanishije imanza mirongo itandatu n'ebyiri nimba niyeze dije ya teperi ku mwaka umwe ni miliyoni magana abiri ahari na mirongo ine dije ya gacaca mu myaka icumi yamazeho ni miliyoni mirongo itanu n'ebyiri nimba atari mirongo itanu na zirindwi z'amadolari ikibazo gihari uno munsi iyo bavuga ngo iyo miryango mpuzamahanga urwo ni urugero rutoya ngo uhaye rwerekana ese ifite ubushobozi turusha twe nk'abanyarwanda kwikemura ibyo bibazo byacu cyangwa gutanga ukuri ku byabaye ikindi iyo umuntu avuga ngo umuryango w'abadiyasipora uba muri yavuze muri Australia
ni muri Australia mu mujyi witwa Brisbane
ngo w'abatutsi waramutumye ese kumutumira nkande ntago uyu munsi cyangwa uwo muryango nihe wanditse ku buryo uno munsi tuvuga ngo ejo umuryango kanaka uri muri murositari warateranye kuko uyu munsi turakurikirana iyo ibyinshi biba namwe murabimenya yaba ari iyo muri Amerika muri Canada n'ahandi iyo miryango mpuzamahanga y'abanyarwanda iyo miryango ihuza abanyarwanda baba mu mahanga imiryango ibikorwa byayo bijya hanze ikamenya uko byagenze imyanzuro yafashwe uko babayeho n'ibindi byose icyo bari gukora ngo bateze imbere igihugu cyabo n'ibindi uyu munsi kuvuga umuntu ngo umuryango wibumbiyemo abahutu n'abatutsi bo muri Australia ntago mu by'ukuri ntago ushobora kujya mu Rwanda uno munsi ngo uvuge ngo minisiteri yibumbiyemo aba n'abangaba icyo deja ni ikibazo kimwe gihari cyo kuba umuntu akiri kudusubiza mu gihe cyo kuvuga ngo abatutsi bari muri ibi abahutu bari muri ibi ngibi ntago ayo mateka ni nacyo tugira ngo twevite uyu munsi ntago tugira ngo urubyiruko rube sitake ahantu hamwe rujye ruvuga ngo kera byagendaga gutya na gutya kubera iki twebwe tutabikora gutya nyamara ubuyobozi buriho burimo buraruha amahirwe angana yo gukora yo kwiga yo gukreya ibintu bitandukanye waba wagize icyo ukora kizima leta ikagira icyo ibigufashamo n'ibindi uyu munsi rero ntago ngiye wenda ningiye ku giti cyanjye n'undi muntu afite uko abyumva n'uwo ngura aho ngaho afite uko abyumva ariko ntago iyo miryango twe tutazi nk'abanyarwanda cyangwa iyo miryango mpuzamahanga idesiza ngo ishyireho imibare irusha iyacu tuze turi ku
yego Emile intwari Emile yavuze n'akandi kantu atese ati ntabwo mwaba mufite impungenge yuko abantu bamwe bashobora kubika mu mitima yabo ibintu bakabigumana bikazabyara ibindi bibi
kubera ukuntu mbona u Rwanda rumeze ubu deja kugira ngo umuntu yicare buryo ki turimo turihuta mu iterambere yicare umwanya we reka tugire iminota mike, iminota itanu cyangwa iminota icumi. Yari kuba akozemo presentation, nimba ari umuntu ukora ahantu mu biro, yari kuba akozemo imodoka aramaze gushyiraho ipine, nimba ari umuntu ukora mu igaraje, yicare atekereze yuko kuba ari aho ari ari impamvu z'uko wenda ari umuntu cyangwa ari umuhutu n'ibindi. Ntabwo ariko twe tubibona. Ikindi tuvuge ko ibyo bintu arimo aravuga bihari n'abanyarwanda, niyo mpamvu uyu munsi hari uburyo butandukanye leta yashyizeho byo kugira ngo yigishe bereke inzira ihari, umurongo ngenderwaho leta yashyizeho n'uburyo abanyarwanda babana n'uburyo abanyarwanda bagomba gufashanya. Niyo mpamvu hari Girinka, niyo mpamvu kandi ibyo ngibyo ndimo ndakubwira bya nka Girinka. Girinka ntabwo yigeze itoranya ngo ivuge ngo ngo abo bantu ni abafite imbuto yafashaga nyine bakwiye izo nka aba ari bihereza izo
yego
munsi. Rero ntabwo ntekereza nimba hari abantu bagihari no mu manzi imwe nyine tukirimo turagerageza kwigisha ano mateka n'abantu bize ayo mateka, aricyo kintu kiba ari imbere cyonyine, batigeze babona umwanya wo kubona amahirwe yo kwiga ibindi bitari ayo mateka. Niyo makuru baheruka.
Intwari, reka mbe nguciye mu ijambo gato, kubera ko hari abantu babiri bategereje kuri telefone kandi iminota iragiye, nabo umbabarire tubaha akajambo kagufi, hanyuma nyuma yabo utwanzurire iki kiganiro ukidupfundikirire. Abo bantu ni Maraki na Nshuti. Mbibutse kandi Nshuti zacu ko iyi ngiye ari radio Ijwi rya Amerika, mu kiganiro muri sanga umutumirwa ni Christian Intwari. Hanyuma Maraki,
umva
wiriwe neza?
Na mahoro.
Akajambo kagufi cyane.
Akajambo kagufi novuga yarahejeje umugenzi anjeje kubaza, yarahejeje no kukamubaza ko ni kukijyanye no kubika mu mutima. Mbega uyu munsi ko bahisemo kwigisha, koko bakigisha kahise nk'urubyiruko, mbega nk'umwana w'umuhutu yavutse inyuma ya genocide, uyu munsi ni umuntu mukuru, ni umuntu akuze. Mbega ntibabona ko ni iyihe sisiteme mu kwigisha bakoresha idatuma aguma yumva ari mu cyaha, kandi wewe atigeze akora icyaha cyakoze na se cyangwa na nyina mbere n'abamubanjirije, ariko wewe aba yosobora kuba aguma yumva yarakoze icyaha mbere akikumira bivanye n'inyigisho yahawe. Hama ku ruhande rw'umututsi naho no ku mututsi nuko ntibabona ni iyihe sisiteme bakoresha mu kwigisha ku buryo umwana w'umututsi yavutse genocide yarabaye atazokwama yumva ati erega kumbe baratumaze, hanyuma ngo ahave abika mu mutima afate umuntu amugirire nabi kandi umuntu atigeze akora icyaha. Ndasaba ko nta kuntu mu kwigisha bakoresha strategi yo kubabarirana cyane, kuko n'ubunyamaswa bwabaye.
Ariko hiniraho ngaho Maraki, hiniraho ngaho noneho duhe ijambo na Nshuti arabe gusubiza mu magambo make. Nshuti turamubuze kuri telefone, agomba kuba yarambiwe aragenda. Noneho reka dusoze iki kiganiro kuri ibi bitekerezo n'ibibazo bya Maraki. Intwari we Maraki, wamwumvise rero?
Namwumvise.
Wamusubiza iki mu munota umwe rukumbi dusigaranye?
Navuga ikintu cya mbere nakubwira nyine, nta mahirwe abo bantu ubungubu bangana. Uyu munsi nabikubwiye urugero ruto ngiye kugwana none.
Uhina amagambo.
Mama umbyara ejo ndi arantu twagiye n'abashuti nawe turi kumwe, atwereka ahantu yigaga, yize mu wa gatandatu finali, ndumva nimba nibeshye imyaka ine asiye. Kubera yuko yatsindaga basanga ari umwana w'umututsikazi watsinze, ayo mahirwe ntayahabwe yo gukomeza. Nshaka kukubwira uyu munsi ibyo bintu kivuga ngo imbabazi ngo zatanzwe ngo umwana ngo ukishinja yuko mu mutima bitameze neza, ikintu gihari ni uko abo bana uno munsi w'umuhanga ajyaho akwiriye
amahirwe amwe nicyo gisubizo ubwo ngubwo rero kibi byose Maraki yavuze. Intwari Christian ararekwa ntashira rwose, ndagushimiye cyane. Nibutse kuri uyu muyobozi w'itorero Six City rifasha urundi rubyiruko kumenya amateka ya genocide yakorewe Abatutsi. Mwese murakarama, mugira umunsi mwiza.